mmanyi nnyo sikigaana naye mumanyi kungulungulu nkyabalimi sigwayo bakama bange nga ndi nnumba mbalagalira nsiwa tula nensirikeeka neegenekamu ekimuyita tokkuwa sonza omwana wa katendi olwaleero nja kubuusizaako emmanju lwekanta kulolutamba nalwegulira balusasira beyazika njagala njogera ebikuno byembabuulira ne mudda mu kkungiriza nakava mbakazaab'entalu okugeza mini yali adduse ettula saako ensasage y'abakazi ab'ettima beegwigiriza mu ssabo gye twalaga ate ne sifuunayo ne gye nnasuubira mukala abasawo mwengerera ennyo embutu naye kati ne weemunaaligaba eri emmunye sikyakomawo okujja mu nju ne ndaba kati ntegeeka byakolokoka omulimu okanguwummule walumbe eyanteegera wano kuwangaala nteekwa kwesega munannyumizanga abanyumize ndi kati bafaanana bati nkuuse muntu wa kristo tekibe kimu waliwo kino ti kirala nandigize nnoonyakuba osanga ddaki eyo nenfuna okuwasa naye tasonajja bita atannakimanya muntu lekyemmanga kyakoze tulikirojja abayi basinga n'abalamu leero okutiba wayirindi n'ebiguuna byaggwawo tekyali kakati akyabimera okwali okuggwa okususe abalwadde basirimu amatama nga ntanga tetuganye mwandigeze netutenda n'emirambo eminene okwerigisa bamuliko abantu awalambe nga nabo bamukubi nva mu ttasalondobebwa yono kibumbebumbe obugwe gwaggwako kati ttasawumbirira ensi etuweddeko etyo kati amulwadde n'atannalubafaanagana tasofuna setampu bw'oddaabiriza omulambe bwobu nsobola okukikola olwakalulu nja kukakuwa naye n'enkola y'okutuzisa nze nsembeera okubatamwa mulambe abantu tubawule gyonaatambuza luggumuggumu ng'ebitiyo tubitegeka tetwekigaana ekyokutuwunya ebibwabwa bwobukoga kyemunkoze tetwekigaana ekyokutuwunya ebibwabwa bwobukoga naye bemujunaffe tulimu omutima gwandya gukuti nkyagenda emirambo emirungi egyolewa taso gyetuganye okweyagala tasofuna akalambe buli gw'okolako olabe nti yonna amanyika oba ofune sitampu aguba ogunambanamba ogunene ogw'ebbaati gukoonwe ku balwadde nga bw'omulengera tannafuna omwewogoma onooba wa kikaaki okweka abalabe mukoddomi kukkuluma oba obafuula amannyo oba ojjako okutuwera ezo zonna nnamba nga ffe tugikwata nti otunula eri ng'osanze ow'enkunku wadde ati bakisusse tewali anaaba mu malirivu mwaŋŋanga nga kati abalambe baagomokera mbannaabwe ab'ennamba ne beegeja tunaaba tetukyakunyegaku nti tasola baguli guti ennamba oteekwa gifuna ozza oyagala tukuwalane obalamba n'omujjuzo gw'okolako gwakendeera ono omanyira taata ti abantu b'ojuna tebaagala bategeera era ekibaleeteewo obamaleko ebiguuna batta abantu ojogezeeko bw'otyo urangirire ndyajya mutasa narangwa binaba bikomyeho ujya kugoraho ngo tucyara bajye kujinywa cyoka mukama wange niye kugura yakuwa cyukundiri ngojunye basajya saga bakazi watubonye kwitakula naye tuweddewo ate olwabakwatibwa obutayinza bategeera tasofuna akalambi kyandibadde nakirungi singa olaawa ye nomala okoleekyo kyandiyambye n'abalwadde bonnogejja siyombye baana battu naye taso kino jja kikola nga buyambi otusasire olumba olwali mukenenya kati ndweyitira mu bigula tasalongoosa ebibwa bwabwa omuntu n'abereesera kyobulako ke kabonero twawula emirambo gy'okola okubuuza lwaki abalwadde tubagamba kyakwekomaku nekyeranja kita sirimu aleeta entondo w'omulina aleeta n'obusungu ngeri gyafunirwamu kkubo lyakwesanyusa bwelyajja n'alowooza nti okuntwala obwomu yo lwaki okugeza abakyala bagenda n'abufuna ng'aleereeta ngajjasiiga mukyala era ennaku wezeekulungula baasomoka ng'omukazi n'asigalaawo ng'olwo kizigadde okumujju n'ansaasaanya nga bw'afuna mu kiina teyeekuluntazaayo efunireeko ettooke wayirindi bw'amukwata anaamumanyisa abalenzi bwemutegeera kyabadduka emisinde ewankotta saba wawulu okwogoloza kati nze kwe kubuuza kyoba ddala tasotulumirwa kyobaleka yo kyenjo ky'abalwadde ey'omusaalaba mu kyenyi bw'oba osobola oba bakamakansi webajjeko engalo eya ddyeni eya nosfi olangirire bw'oti tibuli ngalo mwenda yalinnya ku ngandaggu baabamanye okukwana tumala kukebeera ngalo zino byongerako ekyo kijona okuva ku bakyala nja kukikola mu bulumi obw'ekitalo si lwakuba mbakyaye naye nnamba y'okubawula nkyagisaba tasolo n'amala ekyo nga nze nzira mu kisawe nakakalabya naye kati ndi bweru ennamba ya tajo gye nninza obyongerako nga njawula omulwadde kaabe n'ettamega egyofunga amabuga omanye ennumi ekituta gye emibiri egitiba gino nompagira gweye eringula ati wenna wenna n'okujubana nga analya olabye ennyo baana batu guno omululu gw'ekisajja gwa tumazaawo tasonta bootutaase tulambire ebbulooka z'ennene onootujuna gw'owumbye matafaali saako erinnya lya fakito lyekyefulumya tasofuna akalambe buli gw'okolako aveeko waakiri oba okugulu ng'olwo abali ku miggo tewennyonnyolako otukottirukuttirawo ng'olwo abali ku miggo tewennyonnyolako otukudduka obuttirawo naye nsi eggwaawo nnyo w'olitegeerera ekyo ng'ensi yonna matongo nkibolese siriimu twali tumwawula ng'akozza abantu baaluma kati banogoka bunogosi n'eggulo gwe wasuze naye n'abankoze kikyamu mbwe neerabira okubeebaza mpenda n'abankoze kikyamu mbwe neerabira okubeebaza otulabirira kozo omulimu ettendo nze kimalamu abakoggofu abobuwiri mulina n'akasente okukola kuba tasasula mwekakasa naye nsaba akalambe oyo abeera opedde taddira tumanyira buli alabikakeeyo okumuwa empeke mumusooka ekyennamba amannya temugabuuza yenze basudde omukenkefu mbi okunyumya sinyumya bibuuzibuuzi ebitaginya okubinyumya ntuleka siggwayo baana battu nga ndi nnumba mbalagaliera nsiwa tasono ne siriimu mutandikira wabayagala okubyongera kubimulaba katonda njagala abalungamye ng'abalamiza byemukola siriimu waana abanonera omanya aliko lujjiwe musula ayitawo gwayaniriza tusisinkane omukyo guli ngenze kunoonya byendidda nabyo mundabire bemuli nabo